African music mix on The Voice of America.
Friends about VOA Africa, music, sports, and news.
We'll be right back.
Favorite music and the most reliable new source, VOA Africa.
Yeah. With your favorite music, you're listening to the African Music Mix on VOA.
Sundown we are carrying bata sanda waba biya bisan baba dunia hakana ne kabari maka fesu gana hanya ngadini naroke kadata ushe yawa magana yawa
Aure, inada, daddy. So, kikis, na Maria, ma. Aure, inada.
Africa Music Mix, the best music.
Achana now.
Kono paka tope jina langu.
Achana now.
Kono taka ni mkose Mungu wangu.
Achana now.
Kono taka potosha dila yangu.
Achana now. Watu wanachonga sana juu yako.
Achana now.
Watu wanapaka tope jina lako.
Achana now.
Watu wanataka mkose Mungu wako.
Achana now.
Wanataka potosha dila yako.
Sema achana now.
Nafungua ubongo na toa fikra za utumwa kichwani. Kipacha toka kwa Mola wala sijatumia ubani. Sitapiki kupata chato watu wanagani la putani. Rapu biashara bwana ila angalia usipata sala. Kuuza vitumbua pipi mandazi zote biashara. Usizalau hizo biashara watu watangongoshia msala. Wasomi wengi wamesoma kwa kutumia hizo biashara. Mashahiri sibatishi na nitauza nyingi na kala. Na sio utani nyota kwangu muonekana biashara. Wanago ni rafiki zangu tena wakina. Weuliza maswali mengi majibu misina. Nakupa rap shule mashahiri yangu yana vina.
Watu wanachoga sana juu yangu.
Achana now.
Watu wanapaka tope jina langu.
Achana now.
Wanataka ni mkose Mungu wangu.
Achana now. Achana now. Watu wanachonga sana juu yako.
Achana now.
Watu wanapaka tope jina lako.
Achana now.
Watu wanataka umkose Mungu wako.
Achana now.
Wanataka potosha dira yako.
Nasema achana now.
Mini akina, biashara ndo ajira. Kama nyimbo zuziki, basi weka subira. Sista piku pata jina, watu napata sila. Waleta choke binafsi na kupanda miziza fitna. Kwa nini tosihish kama dogo na pina. Ali choke tupe mambo tukati
miziza fitna. Wana choke binafsi. Achana nao, sister pie. Achana nao, wanachuki binafsi. Achana nao, mali brene. Azifai, izo chuki binafsi. Azifai, masela wote. Azifai, izo chuki binafsi. Asifai, tuziacheni.
Wakitaka wapasuke kwenye stage wanguke. So kwamba najua kurapu tu, hata kurusha tuke. Au vipi mfani, awataki tuisho nataka tuke. Ambiti nipe biti kwa mashairi na wakurupushe. Nikate mizi za fitina, mizigo ni rono ni shushe. Sitaki kizuizi mbere yangu, hata mtu wa hui ni wangushe.
Watu wanachoga sana juu yangu.
Achana now.
Watu wanapaka tope jina langu.
Achana now.
Watu wanataka ni mkose Mungu wangu.
Achana now.
Watu wanataka potosha dila yangu.
Achana now. Juu yako.
Achana now.
Watu wanapaka tope jina lako.
Achana now.
Watu wanataka umkose Mungu wako.
Achana now.
Wanataka potosha dira yako.
Nasema achana now.
Kitokacho kwa Mola kama kitorubuniwa. Ni sawa na skali vitani abadili nia. Ongeza bidii kwenye stage safisha njia. Funga masikio fanya utakavyo kwa nia. Sikiliza ushauri wa watu panapotakiwa. Ufikirie kwa kina kisha tunga jumbe kwa vina. Wapo wengi wanasema kwao wapate jina.
Acha sema atakavyo kwangu mimi
anadisina. Binafsi achana nao. Sister PA achana nao. Wanachuki binafsi. Achana nao. Money brain usiwafate. Wenye chuki binafsi usiwafate. Sister P usiwafate. Wenye chuki binafsi usiwafate. Money brain
no tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Thank you. Yeah.
Let your fingers do the working and your email does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. African Music Mix is one word at voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
And now, another song reflecting the views of the African music mix on The Voice of America.
Naraga moro akelo, msiki chodore inam, omiyo waparo dala,
maemi kikibe.
Naraga moro akelo, msiki chodore inam, omiyo waparo dala,
maemi kikibe. Maemi kikibe.
Naraga moro akelo, msiki chodore inam, omiyo waparo dala. Chodore inam, omiyo waparo dala.
Maemi kikiben. Maemi kikiben.
Joko gelo e, joko gelo. Joko gelo e, joko gelo. Aido gare achopo kisumo pacho. Adonjo dunga kanyo achamo samaki. Dano bea hinya paronge. Dano bea hinya paronge. Adundo bedo butangi agiera. Adundo bedo butangi agiera. Nyaraga moro akelo. Msiki chodore ina. Omiyo waparo dala,
maemi kikiben.
Naraga moro wakelo, msiki chodore inam. Omiyo waparo dala,
maemi kikiben. Maemi kikiben.
Naraga moro wakelo, msiki chodore inam. Omiyo waparo dala,
maemi kikiben.
Naraga moro wakelo, msiki chodore inam. Omiyo waparo dala,
maemi kikiben. Maemi kikiben.
Miel. Biwa miel. Reima.
Prince,
Billy Wamiel,
Teddy Josiah,
Billy Wamiel,
Bruno Yoyo,
Billy Wamiel,
we penjiri kake mielo mabwana, aneno kate dranga kata, mata onjo dondo ya kiremo, ah, dara mielurua, mieluru, hey, tomati mielo nangwana wa, mielo nyaluni kani.
Positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
like sunshine for your soul, the African music mix on VOA. From the Cape to Tangier and all the points in between, take a musical journey on the African Music Mix.
Never.